waa'e ummata Oromoo kana beektu laata. Daandii bosontuu maqaa jedhuun sagantaan televiziyoonaa afaan Oromootiin biyya Keeniyaa Naayiroobiirraa STN yookaan immoo Star TV Network kan jedhamurraa dabruutti jira. Waxabajjii bara 2016 jalqabee guyyaatti sagantaa sa'aatii tokkoof darbu sagantaan kun torban dhufu jalqabee immoo guyyaatti sa'aatii lamaaf akka dabruu jalqabu abdii qaban hojjetoonni saganticha. Sagantaa kana TV Facebookiin kan dabarsan ta'uunillee beekamee jira. Ijoollee yuunivarsiitii Naayiroobiitti gaazexeessummaa baratanii eebbifamanii fi aadaa fi jiruu jireenya uummata isaanii addunyaatti beeksisuuf fedha qabantu sagantaa kanarraa hojjetaa jira. Sagantaan kun Keeniyaa qofatu hin taane biyyoota Afrikaa gama bahaa keessattillee ni tamsaasama. Gaazexeessota hojii kanatti hirmaatan keessaa Aslii Galgaloof Liiban Goolichaa Soran Naayiroobiirraa dubbisee jira. Gara saattan sin dabarsa.
Tole dhiyaadha sanin jennaan fuun daawwachuu jirtan cufaati qoomiteen tadaandii bosontuu ta guyyaa irraati. Maqaan keenya Liiban Goolichaati.
Suu daawwattoota furdooftoota qoomiteen tadaandii bosontuu yooyyaa ammallee yooyyaa nagaaf jaalaltii sana dhaqqabduu filatan jirtan cufaati maqaan keenya Aslii Galgaloo.
Jechuu jir warri daandii bosontuu ansoora haala keessa immoo daandiin bosontummaan maan hojjetti keenya keessatti nama gamitti daawwata televizyiinii irratti onlaayin yookaan ammoo intarneetii irratti nama gamitti daawwata sagantaa warri qaba maalfaa ittiin waan agamirraa barachuu jiran waan abbaatti abbaa afaan urgeessa nu daawwadhaan qasaa jechuu jir warri daandii bosontuu. Muyyalee fi lafteessan waan hedduu waan faarsanii ni jira. Guddoo sangalateeffadhaa Liiban.
Yaa.
Aslii.
Yee.
Qoomitana waan naa kennitaniif akka wal. Guddoo sangalateeffadhaa maqaan
isaa. Galatoon soora yooyyaa.
Yooyyaa barta fayyaati.
Abballee yooyyaa.
Galatoo Liiban gaaf jalqabdan sun hayoon teessa maaf jalqabnaa jettan akka yaadi kun jalqabuuf iyyuu yaadi kun akkamiin isaanii dhufe.
Daandii bosontuuni. Tiivi isaa televizhiinii jajjatti pirogiraamiin isaa televizhiinii hojjetu ka boorana ka daandii bosontuu suni wanni nu jalqabneef lafteen keessa gara keessuma laf keenyaata biyya keenyaatan keessatti akka jireenya jiruu warra illee laf dhaadhaa ka keenyaa kan keessa jirtu qopheessinee fi warri akkam jiraa jireenya jiruu warra akkam deemu jirtii filaa hedduu cufaa keessatti ibsinuuf tanaaf jalqabna.
Asii gamkaan kee deebi'a. Daandiin bosontuun hara guddachuu jiru yookaan ammoo deemma guddachuu jiru jechuullee dandeettaa wanni bosona waan guddataati dura deemaati. Gaafa jalqabdan herreegi keessan guddaa ammaan dhuguma akka Liiban jedhee biidhaadha tana keessa yookaan ammoo noorzen keenyaa gama kaaba. Nama hedduu keessi qubataa waan aadaa irra qopheessitanii waan jiruu jireenya irra qopheessitanii akkamitti yaadi kun iyyuu sanii dhufe.
Horii bulee deebanii sora wanni daandii bosontuu jedhanii fi inbeta gara keenya keenyaa kan televizyiiniin yookaan waan afaan Oromoo kan dabarsitu hin jirtu iyyuu sadhibiin. Bosontuun waan bosona yookaan waan guddachuu jira yookaan afaan keenan waan baaru jira jechuudha. Akkanaan hojja daandii bosontuu sun televizyiinii qaqqabata afaan keenyaas afaan keenya booranaatti dabarsu taate ibsa warra afaan keenya dubbatu. Jechuun waan hedduu guddoof yahaan namni keenya bal'aan yookaan warri keenya kan qabu afaan Oromoo kan dubbatu namni East Africa keessaa akka malee hedduu warri gaariileen afaan kan dubbatan gabartiileen burjiileen saakuyyeleen afaan kan dubbatti akkanaa namni hedduun argee alcheefaa takka sana televizhiin sagartee 24 hours yookaan mataa 24 afaan keenya dubbachiifti yookaan afaan keenya wadabarsiif banataniifaa yaadi guddaan kan daandii bosontuun ila gurra warra keenyaa ka warra keenya ka horsiisa bulaa ka afaan keenya dubbatu fa Oromoo cufaatu turaan wanni akkana hin jirtu keenya keessa mata wanni cufti jijjiiramtee televizhiiniin hedduun afaan hedduu dubbachiisa afaan kee kuyuu jira afaan kee kaamba jira afaan somalii jira baalloo gosa 42 ta keenya keessa jirtu adda addaan abbuu televizhiin afaan ofii qaba ammoo keenya duraan hin jirtu nafaas diqaa kan arganne naannoolee namaa gammadnee aadaa keenyaa fi waan gochiteen barachuu malti afaan keenyaan dabarsuuf jira.
Wanni gochiteen barachuu malti afaan keenyaan dubbachuu jirtan ta'ammata dabarsuu jirtan qophiin teessan torbaanii maanfaa qabdan.
Torbaanis wanni guddoon nu irra ibsinu waan aadaati ammoo afaan keenyaaleen afaan baduu jira gara keenya kanaa too jalaalte gosa hedduu waliin qubannaa gosa hedduu loqodii akka kaa wal kee duudee afaan keenyaaleen loqodii keenyaaleen qara. Warri keenya keessuma warri Naayiroobii jiru kun hedduun ilmaan isaa afaan keenya hin beektu akanaani wana wan doha masan tu kanu kam kunini balise wan edu dam kapsise akanaani biti farahana kajil khalen wan ada dini leni dupse nami abu dini edu bul babade wan ada halle detani akanaan wan ada le dabarsina wan baranota le han gudu dabarsin marinaan warahin kawsu sabula hun nami dunil ma waras pulin gefatu faida baranoti kabkan warra baratka professor hanfa gafine faida baranota hanama dabarsani wan fayana mahalle maro idu ke suma war kidarken ka wahalle warak gynecologist be naka ka Nairobi hospital jatule hakana hanfa gafineni wana kana han kafaya irna mababat halen wan mirg dubartota ti halle gudum balinne he chaimna war dubartota hakenya han kabarate fula akakai gafineni awar wari barat nam kenka dubtota han nam kenka uwa dabarsanif tawan siyasa halle gudu raitina siyasa Kenya kana mantan Kenya kisabgetari gani hunin kai kuma ji hulif ji ga dufu ji gugur da yohani ji jajjaba ka siyasa ti amma tan uwan siyasa habiti na mi wan gosa to ci fa yohani wan de moto ci fa arma dufani dabarsatan filanno ko pau jirani
filanno president
amma kana ni na mi dun dufe war 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 dul dem hana na mi nafasi targate si mutani fi awa gafik aban gafachu dandana man wuja chu feta durama nu qabate wana kana hafa gafatan
tan wani gurdo ni sanojjatan
kale working ka talent ka bihan ken nu so ina ba ken talent da ne kana e duni jirte amma na mi dun imbe yo hana mi dura fari kenya he jule hagar imbe hani akana nor khaler maga dumme biya wal barsine akwa rila ke jole didiko haul gudda chu jo hana mul gudda chu jirka norile se war kana babarate warbul kharar ga johan danger ga
durant facebook irallatin dabar sitani television irallin qabdani
ya timing ke na kakar war buri no kam no masa talk amma manta na kadanne ya out no darani turbanga dufu irra masalam turbanga dufu irra satilam
satilam tatan tanami mari sanin jero yeddo
nami zedi ragamma da mane nani beti duran wana fanu fitin dage no ja tarifa da watani hani odu tivike da wasanami dufe jarole wan sine tujol tali saudu tage na sine todu ha etina fan kana yu tage tu mane nano dufe nya maro itu afani kingera za tin da barsan english yo hana fan ki twaile tin da barsan mo jarole tin tu ne dun imbara ne yo wan kana u agau tu jirtu amo afan la altu pichala altu fi bendu jolo de bidu jol tali sa tarifa da wana sine akana no jawan afan kan ke tin da barsan rabat na me duri ragamat yo wanam ka tipe wan ada fa sagata da fa rasu tipe jarole taidi raga majmane na wanka jarolen tunini yande dutene da ni jarolen Nairobi tunne gina Nairobi duke takala forati jachare edu lafti warachi libani wadireti achin devine Nairobi mtante takana wanka duran intageni ya wan duran betu iraturti amiye tibike da watkana wanu fiti abu wail fati akana ankale daga ofena kale nu dara edani wanu duna mi da tabar
aha na millena bwan san tabar su jirtan ga san ga facu jira egeri man tolchu feta na gamya ufeta
budda chu fena inde ta fago gadu inde ta mantana agan to kya wo bamme agan to ko bamme sa sati to posana to jane amantan satilam kamna ent bekhme borestan fa sati afurfa kamna inde guyadi bifa basadam ya furfa kamna akanu mayan
budda cha ya ta
boso ani agumu fide medani
agumu fide me budda cha boso na ya ta
akadam lono la he na he na ke suma mo ke numa ken imbeta adunya sana wanu kete sikabata libia adusina kfet da sale tati akfet urgoftule tati guyani chin sikabata je amma wani hanke wani tufti adunya sana wani duna mawalin kam dini walinin kam baranot walinin kam amma ada wana ka dafa wana ka fani walu man kam kenu imbeta nura ba sai nan dibin dat adunu jibile birayane le kenu ma yono fanke nale jibine bitiri bin dufti fanke kan jala tele akana ani wane dukamna ada gudokamna afanda sakamna akana an waljalane walqabane dandi bosontu walengu difachukam
libani debina liban bilbil khankerefu diko no debena mamantan namamdu bisujir khulli ban golichati libani len waila asliti namwalino jatan kesa namtoko len walen barumsa journalism okana mo gazete summa barate aslilene kasuma ujitana gudani tolumano jachu jira jedani liban me walumatu yo debifne lalle asli wan eddu waldubanne twan dandi bosontu mida agumisi danso misi wanu fit abba fanur geisa mammas jedani jira namagamitti sanchakasi setan yo kallaltan
nani gudduman da wata yohani county te sabiyan take jir guddini asun san guliya tani
godini sadin kun kan
masaje ti isiyollo mandera tana tikal tana river lenge
leban ichi dara dandi boson tu flan dawatani flan dawane sider oja war tv ka bor tv ke bole kab jukti dawachin danda amo buddo ka bi online tv ka tv dawachu jira namale online facebook bi ti namila fala jiro war tv in kamnelen online dawachu in jira ka online so ra tin war gunden de tamaro do ja programming de namu kumpi bisati all online fa in dawata namu amo min ke sa dawatu ka online dawatu aka we di hanu je da cafe Nairobi county dai dawati Nairobi county de borani yo hanu fa ke dubatu gudum ki je ke ni tani duke kubata to sinun dawata war Mombasa county ni dawati na Kuru ni dawati Marsabit gudo dawati Madera number 1 dai dawati isolo len gudo dawati tana river len dawati county na ka tambulen embu pesal le audience buddo kamna zai dawatan million all the audience akasi kalas waka
na ma million to ko olit san dawata san jagas
marsabeti chollon challanu million to ko irgi
gari ethiopia kan fa kenaf africa east africa jennu to kan africa horn of africa kan mo africa gam gafa na mi alajiro san daga udan da kenya alat ka online male kan mo internet male
daga udan da east africa ni wace jiti wari uganda tanzania Rwanda clear aga wari Ethiopia leni dosale shabare le na mi shofu tsimu nurae
na mi san jaga sofer fakenna fa television akam qabachu mal na mi san jaga fakenna fa yokam mangal fachu mal fakenna fa na mi Ethiopia jira jennuti
wari Ethiopia jiru duranda ke imbefu amo jawari wana kujuku hapa qabate da wachin dandani aka repo le aka bo TV ta time amma ta tiyo tu amma le jiga dufan ke ta tiyo hanji hanayi sai sai DSTV from nakan and dawachin danda
DSTV legal of yaw jirtane decoder namik abu dawachu danda duke namik abu dawachu danda yesu wan televizini galfatan kun jote
eh
tani ni lasten ta adata kenya tan gam da kan ke so ola waifa jirawano la halle sai samulli ci me oja diya kaka ka county tin talaf da da tisi so han kenya sai su warin ta kasin tinu argate fa yana tin irsi cufayu adinya ta yokin nawo online dawatu dir cufayu umatke cuf bartini
STN khanira channel ya game sorat san jagas nami fakenna fi Kenya jiru
zuku shantami sagali go tv ibsadeti shantami afur yo hand ibsadeti sodomija star times afurtami tadi signet channel cufayu fetin jirti yen kana kuno dstv ti oliko jirti
aha gudda cu jirtan bosono jirtan
bosonu
jirkala swata dararu jir ha ha gudu sangalate fada tana fuyu sirbi tokon galgarba na tok ka qabdan kaysa khamir majitan
anjalal ti wan gudu ya
liban is love
at khamjet asli
daya didi de terate
rutante onne najalate
la shotiya biradade dosta dugasate
sura
ijolle est yanolen walin dubachu jira dandi bosontu guddo sangalate fanna darara bosona ora bula sanjenne
ori buli devan asilen sora sabuya ara no
diesi
ori buli devan sora
ejen holman horre bulle devanna kopinten tardatanuma
ayya ake sola wajala